Fresh up from NigeriaMix.com.
Beautiful love, see your way you not before. Baby, you my moon love, hapa nimefika low. Adali, unacho nipa see your way pewa. Nakili, amimi kwako nimenogewa. Odali, unacho nipa see your way pewa. Nakili, mimi kwako nimenogewa. Kija kiyama konawe, shida na raha konawe, vua na jua konawe, yani milele minawe. Baby, this love ilianzaga kidogo, na this guy tunakula vinono. This love ilianzaga kidogo, this time tunakula pinono. Labda ni kuite jina gani chagua, una utamua asali na mua. Chochote kile utakacho chagua, kama ni roho na moyo chukua. Na uzuri kwetu, sisi shida tupendi, na lipenzi letu, halinaga mateni. Kije kiyama konawe, shida na uraha.